dedication to PJ, LBC, DJ Spencer, and all those that left us.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Wherever you are, I just wanna let you know.
Atipuanji woi PJ, papitako katao. Nikari na chikonko, neyama soba mau. But you the one that told me everything is for a reason. So we don't cry, we pour liquor every season. In fact, like I'm kwebe kwe file chitika kuno. Nani upapa nefu anokupo samwe fumo. Yena masitori woi kuno ni adobo. Pita anajosa nyimbo atika lukovo. Can you believe rafu anaenda solo? Na last year na wafuta na chilolo. Ija club unezo kamba kumagete. Unavula vina panya batini kalimu hustle. Chumfano chako wapachie sere lako. Kunyamula fulagi but I wish wenzeliko. But it's okay, mulungu na pulani. Uposheko LBC, no mukamba yangi.
Wherever you are, I just wanna let you know.
I'ma hold it down for you.
We really miss you.
Still the dopest, freshest name in the game.
Kwe ulili zafika kalata. Keami inakuka apa ilipaka vwata. Ufamu ye unasia mstudio inachoka. Kwenze news brani kombweke ya kukonka. Taisa ufamu inapelela mupromise. Kazizi na kazizi na manje ni promise. Steve anachoka ex apakuli iso. Muzo anachaa kolapo na dizo. Queen aliche mushe nana na pesa. Bugisi anatisi ya kumaro na Spencer. Nili na kanimbo ex upa chorus. Die kanisunga kaleta koma dollars. Otherwise bali check up na Frankie. Na ewa na madizi yetenzo fola for ranki. Johnny C ya kukosha wai unamusia so. Kepi ali change yani rekoda na flow.
Wherever you are, I just wanna let you know.
Kwa kwa.
We really miss you. Can you hear me now?
PJ muntu wanga, nikali wa mishanga. Nikali very high, mampi akali muzanga. Nikali same guy, ni represent a ghetto. Nichita vija vintu ndine DJ na paredio. At the same time, kwacha ili down. Malaiti ya tifuta monga city limu town. Na manje sinichaya understand infa yako. Unafamo weka koma weze na wanzako. Sorry sinabwele kukuona koku wadi. Finally last year weze na awadi. Nibambili vichitika mwandi leka nikuuze. Ma high grade yena ndipo siya kola mushe. Imagine Pilato kuponte la balungu. Kanene anachoka chioneka ni akwito. Ngati ni murap game force fili lolo. Chioneka roksa afuno yenda solo.
Nachi wama na wasutama na uwe. Na kungana ubalu pavaleli na uwe. Kwa mami mkutanda uka mkulila mushe wala kwisa. Twatula nemitima, we really miss you. Yeah, yeah. We really love you.
Wherever you are, I just wanna let you know. We will remember you,
we will remember you.
And we love you,
and we love you.
We'll always remember you, my brother.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.
Kumalo and all the fallen heroes, we miss you.